Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ko te kaupapa o te kōrerorero I tēnei rā, ko te pōti, voting. Kua pōti rānei koe?
Kaore anō, ka pōti koe I awai.
Kia pono, kei te whēanga angau. Ko wai tāu e pōti ai?
E aua hoki, kei te ngākau rua hoki au.
Kaore anō au kia ātaranga hau I ngā kaupapa here, A tēnā pāti, a tēnā pāti.
Ko tāua tāua, kaore e kaha ana taku aro ki ngā mahi tōranga pū I tēnei pōtitanga whānui.
Engari ka pōti tonu koe, nē?
E mea ana koe, me pōti kātika. Ki te kore, kaore aku take ki te whakahē I ngā mahi a te kāwanatanga.
E ngā uri o ngā mātāwaka nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly ahau,
ko Āpera Woodfine ahau, nau mai hoki mai anō. You just heard today's kōrerorero about te pōti, voting.
Te pōti. Katai anō ka atu te pōtitanga whānui I pōti koe?
Ai, me ana koe I pōti au.
Ai.
A koe?
Ai, ehara I pōti hoki au.
Ka pai.
Ko ai tāu I pōti ai.
I te pāti Māori. I don't mind saying.
Ka pai koe, ka pai. A hautahi.
Karawe.
Nā, kia titiro ake ki ngā kōrero.
Ka pai.
Ko taku kōrero tuatahi. Kua pōti rānei koe.
So you're asking me, have I voted, ne?
Ai.
Kua pōti rānei, why rānei? We've only got one option here. Oh no, we don't, we have two. I could have voted or I could have not voted. I see.
Have you or have you not voted yet?
Mm.
It's just adding that emphasis in a question. So, kua pōti koe works. Have you voted? Adding that emphasis, like, have you or have you not yet voted? Kua pōti rānei koe. So, we can add this into any pātai. Kua kai koe.
Kua kai rānei koe. Kia ora. Ko taku whakahoki, kaore anō, not yet. Ka pōti koe iawai.
Ka pōti koe iawai. Pātai pai.
I'm asking Hemi who he is voting for.
Ka pōti koe iawai. No, e, we're using e here with pōti instead of ki. And I used to think it would be ki until I asked the legend, Pānia Papa, about pōti. And e is the joiner we want to use with this verb, pōti. Ka pōti koe iawai.
Karawe. Iaha tāu e hoa.
Kia pono, kei te whēanga ngāu. Kia pono?
To tell the truth.
Ai, kei te whēanga ngā au. Whēanga ngā.
Whēanga ngā. Hea tēnei kupu.
Whēanga ngā means to look this way and that way. To turn this way, turn that way. It's a kupu that we can use to say, I'm undecided.
I see.
I haven't made up my mind yet. I'm still looking this way and that way. Kei te whēanga ngāu. Ko wai tāu e pōti ai.
Ko wai tāu e pōti ai. It's the same pātai as I asked, right? Just a different way of asking.
Āna. It's good to have options when we get to a certain level in our learning. I can say this way, but I can also say it this way. So using that active sentence, ka pōti koe iawai, or using this type of sentence, this structure, ko wai tāu e pōti ai. Who is it that you will vote for?
Kia ora. Ko tāku e aua hoki, kei te ngākau rua hoki au. E aua hoki, I have no idea.
E aua hoki, e aua. I don't know.
Is the hoki here, to say also or an emphasis hooky.
Emphasis.
Emphasis. E aua hooky.
E aua hooky.
Ka pai. Kei te ngākau rua hooky au. So I'm also of two hearts. Kei te ngākau rua. Ne? Ngākau rua.
Aye, literally. Ngākau rua, two hearts. Same as whēanganga.
Mm.
Undecided.
Mm.
Kei te ngākau rua au. Kei te ngākau rua hooky au. So this hooky is definitely also.
Mm. Ka pai.
Kaore anō au kia ātaranga hau I ngā kaupapa here a tēnā pāti, a tēnā pāti. We've got kaore anō again, so there's a lot of we haven't done it yet.
Mm.
Haven't voted yet, haven't kia ātaranga hau. I haven't
carefully researched.
I haven't thoroughly, carefully researched. Kia ātaranga hau I ngā kaupapa here. Hea te kaupapa here?
I just want to say kaupapa. Translation for kaupapa? Kaupapa.
Whakaro here, te ao tōrangapū. Think of the world of politics.
Mm.
Each party has their own kaupapa here.
Legislation? Something along those lines?
Ka tīmata ki te pē. I te reo
politics?
Policy.
Policy.
Kaupapa here, policy. Kaupapa here, ai, kaupapa here, they're like bound to those kaupapa, bound.
Here is like a tie, right?
Mm. Tied to those kaupapa, okay. Yeah. Kaupapa here is the word for policy. So I haven't thoroughly researched the policies of each party.
Mm.
Ka ora no au kia ātaranga hau I ngā kaupapa here, a tēnā pāti, a tēnā pāti. So this use of tēnā is a way to say each party.
Mm. Ko tāua tāua.
Nice kiwaha.
Mm, nice kiwaha here. Meaning we're in the same boat here. One and the same. I feel similarly.
Ko tāua tāua. You and me both.
Mm.
All right.
Ka pai. Kaore e kaha ana taku aro ki ngā mahi tōrangapū I tēnei pōtitanga whānui.
Mm.
So kaore e kaha ana taku aro. I haven't been following strongly. Ki ngā mahi tōrangapū. He aha ngā mahi tōrangapū?
Ko te tōrangapū, ko te politics.
Mm, okay.
Ngā mahi tōrangapū, politics.
Mm.
Yeah, what's been happening in politics. I tēnei pōtitanga whānui.
Mm, in this election.
Yeah.
Election.
Yeah, so the pōtitanga is the election and the whānui, pōtitanga whānui is the general election.
Right.
Because we have other pōtitanga, we have pōtitanga ārohe.
Mm.
Pōtitanga whai, you know, there might be different types of elections going on. So we know we're talking about the big one when we hear pōtitanga whānui.
Mm. What does whānui actually mean?
Broad.
Broad, okay.
Yeah. And going back to that kupu aro, that can be, yeah, you're following something or paying attention to it, and here, not paying attention to it.
Mm.
Right. Kaore kaha ana taku aro.
Mm.
Ka ki atu au, engari ka pōti tonu koe, ne.
But you're still going to vote, right?
Ai, tika.
Ko tāku e me ana koe. Absolutely, you bet. Me pōti kā tika. Got another kiwaha here. Me pōti kā tika. So it's, voting would be the right thing to do.
Ai.
One should vote.
Ka pai, ai.
Ki te kore.
If you don't.
Kaore aku take ki te whakahē I ngā mahi a te kāwanatanga.
You've got no grounds to stand on, no reason, no what? I'm having trouble
cause,
finding this.
Perhaps? No cause?
No reasons to moan, in other words. No reasons to object to what the government does.
Ki te whakahē I ngā mahi a te kāwanatanga, yeah. So it's a good point. We don't vote. It's hard to complain.
You can't complain. Koera, koera te wairua o te kōrero, ne.
Mm.
That's the gist of what it's saying. Kaore aku take, like I have no reasons to object, whakahē, I ngā mahi a te kāwanatanga.
Mm.
Whatever the government does.
Right. Koera te kupu mo te government, ne?
Kāwanatanga.
Kāwanatanga.
Right. Kāwanatanga. Ka mutu, he kāwanatanga hou.
Aye.
Aye. Hoi anō, koera ngā kōrero mo te pōti. Now that we have a better understanding of what we're talking about, let's listen to it one more time. Kua pōti rānei koe.
Kaore anō. Ka pōti koe I awai.
Kia pono kei te whēanga angau. Ko wai tāu e pōti ai?
E aua hoki. Kei te ngākau rua hoki au.
Kaore anō au kia ātarangahau I ngā kaupapa here a tēnā pāti, a tēnā pāti.
Ko tāua tāua. Kaore e kaha ana taku aro ki ngā mahi tōrangapū I tēnei pōtitanga whānui.
Engari ka pōti tonu koe, nē?
E mea ana koe, me pōti kātika. Ki te kore, kaore aku take ki te whakahē I ngā mahi a te kāwanatanga. Ka pai hei whakakapi, he me and I are going to look at some other ways we can whakamahi I ngā rerenga, I ngā kupu, I roto I tēnei kōrero.
We use rānei to say o, but here, kua pōti rānei koe, we're adding emphasis to the question.
Mm.
One phrase in particular that I hear it being used always or a lot is, did you know, like, kei te mōhio rānei koe? That's one question I hear it kind of always being used in. It's like, do you or do not know? Kei te mōhio rānei koe?
It's kind of like a polarizing question. It's like, are you on this side or are you on this side?
It's also just asking, like, have you or haven't you? Do you know or don't you know? And then the question will follow. Kei te mōhio rānei koe? Ko hoki mai a Hera? Like, did you know Hera's back? There's nothing else to it. It's just adding emphasis to the question.
Okay.
Aye.
Ka pai. I shouldn't read too much into it.
and we can add it into any kind of question like that. Question, have you had a kai? Kua kai koe? Kua kai rānei koe?
Ka pai. Remind me, Hemi, what was the correct connecting kupu for who we vote for?
Every tūmahi is going to have a joiner, an e or a ki. Some tūmahi are always going to take e, some are always going to take ki. Example, mātakitaki.
Ki?
E.
E, oh!
I'm watching the TV. Kei te mātakitaki ahau.
E, te pouaka whakaata.
Aye. And then some are always going to take ki. Our experience verbs, for example. I know you.
Kei te mōhio ki a koe.
Aye. But then some of our verbs might take a e and a ki, depending on what you want to say. Like titiro. Kei te titiro ahau ki aia, I'm looking at her. I could say, kei te titiro ahau I te puka puka. It's like I'm looking in the book.
I see.
Haere is like that as well. You could be like, I'm walking around town.
Kei te haere o I te taone.
Aye. I'm going to town.
Kei te haere o ki te taone.
Aye. So here... Bring it back to the kōrero rero. Pōti, we're going to use I.
I. I ngā wā katoa?
Ki taku mōhio. Hey, I'll never say I ngā wā katoa because then you see an old piece of writing and it's got ki. And it's like, oh, okay, there's an example. So until someone shows me otherwise, I'm going to use I. And like I said, that's the way I was taught. That's what I was told by one of my kaiako, by Pānia. So like, who are you voting for? Ka pōti koe I a wai. Ka pōti koe I a wai. How tō whakahuki, if that was my question to you, going back to the election, I pōti koe I a wai.
I pōti o I te pāti Māori.
Ah, ka pai. And then the other way to ask it, ko wai tāu e pōti ai. So the emphasis here is on who, like that's the very first thing in the sentence. Ko wai tāu e pōti ai, so we're going to name them.
Ko te pāti Māori au e pōti ai?
We're going to change tāu.
To tāku,
tāku.
Right? Ko te pāti Māori tāku e pōti ai?
Ko te pāti Māori tāku I pōti ai?
I pōti ai, ne.
For past tense?
Ai.
Ai, o e pōti ai for present future?
Ka pai.
Haha ngā kupu e rua I te reo mo te undecided?
Ko te... Whēanganga.
Whēanganga.
tetahi ko te ngākaurua tetahi atu.
Karawe. Hea te kupu mō te policy?
Had here in it, ties. Te kaupapa here.
Ko te kaupapa here. Ai, politics?
Te tōrangapū.
Tōrangapū.
O te mahi tōrangapū.
Ai, compound word. Tōrangapū made up of two words. Hea hanga kupu e rua.
Tōranga me te pū.
Tō.
Oh, ne? No, kei te he. Tō rangapū.
Tō rangapū. Ai.
Okay, I'm going to need a breakdown of this one, please.
Tō to pū. Tō. Tōia.
Ah, ne.
Pū. Rangapū is like rōpū. It's a kupu for like a group of people. So the idea is that politics is all about pulling groups of people one way or another. Yeah, tō rangapū.
He a tāhua te whakaaro I roto. So you gave a really nice answer to a question that I asked, which was translated as, to be honest. How did you say that?
Kia pono.
Kia pono.
Kia pono. And sometimes people add on, kia pono taku kōrero.
Okay, yeah.
Yeah. I'll be honest.
Yeah.
Kia pono taku kōrero, kaore au I te mōhio.
I also hear me pono au.
Me pono au. Ai.
Quite a bit.
Ai.
It means the same thing, right?
Yeah. So pono, to be honest. I'll be honest. Let me be honest. Kia pono. Kia pono taku kōrero. I tō kōrero whakamutunga, in your last line, there's a good little kōrero there, like, if not.
Ki te kore.
Ki te kore. And you can always add on, like, if you don't go, ki te kore koe haere. If I don't see you, ki te kore au e ki te ia koe. But here, we haven't added anything on, but we said, like, if not, then...
Ki te kore, and it's implied, ki te kore au e pōti.
Ki te kore au e pōti, yeah, it's implied. Ki te kore au e pōti, if I don't vote.
You know how sometimes you talk about moments where you've heard the structure used and then kua taka te kapa? For me, this one is when we went to see Te Kingi Raiona, and you said to me, ki te kore tetahi atu e tai mai, kia nuku atu tāua. So if no one else comes, let's move over seats over there. And I was like, oh, now I understand that structure. Kia ora.
At the movies, so we're sitting in seats that we didn't know if they were for others.
Oh, there were just some better ones.
Some better ones.
Yeah.
Ki te kore etahi atu e tai mai. If others don't arrive, yeah. Pai, pai. One phrase I remember someone saying was, if I don't see you before then, like, I'll see you then, if not before then. You know, in English, you're often like, I'll see you next month, if not before then. Or I'll see you at the birthday, if not before then. That kind of phrase. And I'd never heard it spoken in te reo. And it was Timoti. Like, hei te, let's just say, I'll see you at the birthday, if not before then. Hei te huritau, ki te kore I mua mai tera. Ki te kore I mua mai. Ki te kore I mua mai o tera. Ki te kore I mua mai tera.
You
could have an I or an O on there. Ki te kore I mua mai o tera.
Ka pai. Ki te maro.
That'll do. Yeah. Nō reira, e hoa mā, ko ai tāu I pōti ai. Koe rā te pātai nui. Hoi anō, ka waiho ngā kōrero pōti mō tēnei wā. Let's leave the voting kōrero for now. Ka hoki mai anō māua ko āpera ā te rāwiki me tētahi puni hou. Hei ko nā mai.
Hei ko nā. Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukai pō anō te reo.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.